Radio World Pro.
Golpe Duffly.
And it's one of these
best speaker sounds.
Big sponsors.
Giant Six. Manager Katongole.
Mbalabala.
This speaker sounds what I'm moody wakuru. Unkubiro muziki nesabalala. DJ Choi Sabula Siri Kubalala. Okubeka tunguru kuchalo pakambalala. Wapate pate uli rati siku mpate. Ulpila na da virus siku kumpare. Ubeku wapira wasawa sawa mahala. SPK sounds if it's a nice. Bakuwa muziki and every time. Tunumiru atunumiru and every day. Kapo kapo and every day. Who's a lesson ya yeah. You wanna bless and let a munu. Tole kamunu, tole kamunu. Jagwe no SPK sounds
if it's a nice. Kwa liwe yo
speaker sounds today.
Bali we bazina eno we bakuwa. Kamu kona chakute yoda.
Wecha, wecha, wecha DJ Choi wecha.
Kamu kona chakute yoda.
Wecha, wecha, wecha Dolphin. Kamu kona chakute yoda.
This speaker sounds with a nice. Bakuwa muziki eno we time. Muya fayo. Kuwa mutuku vya muziki. Demo duweza. Baliva sumaku. Muya fayo. Kuwa mutuku vya mubali. Demo duweza. Wezi wa izorewe. Enchintu nichirunchi. DJ Choi and the Tantepa. Natutera kanu nakaria. Isha tutagure. Isha tuzane. Echi dongo ni chitira. Nutukura amikoro. Kiwe pate. Namna gani niturumba. We are located in it. Tosangi wako tu. Kasese. Ati kazinga chano. Watu sanga tunonye ku. Suwiza tolye tusa. Bali tusuma ku. Bali tugira ku. Tuimbe neva nyimba. Abanyenya neva nyenya. Yeah. Manager Katongole.
I don't want to be Giant Six. Speaker sounds.